DeadHouseNambia.com.
Yes, heavy boy, heavy boy, guy, guy. Champs, yeah. Nali Batikala, yeah, yeah.
Himba Legendal, yeah.
Kateta Musicala, yeah, yeah.
Yes,
yeah. Angena muchikondi na imputi stomaki kero. Angena mula ku na imputi stomaki kero. Achacha wa mani didira mashoni na futu muka mwaile. Wajua chini chikondi kase ni njara, yeah. Njara, njara na nafu. Njara, yone kase mu. Njara, njara na nafu. Njara, yone kase mu. Kukonga mane.
I'm asking for a favor, baby. I can't eat the puro kugai. I dance in jalamai. But in a mukuli lendeke. Yene makolo ya kesana kulembo. I'm a Brazilian, yeah. Yene makolo ya kesana mangembo. Mchofu tosiva palinjala na labu. Mchofu tosiva palinjala na chikon. Vipo deti for survival. Survival. Chioneka ni chikondi gansi. Survival, anikuli deko.
Angena mchikondi na imputi stomaki kero. Angena mulaku na imputi stomaki kero. Eteche wa mani didira mashoni na foto muka mwaile. Wajua chini chikondi kasi ni njara, yeah. Njara, njara na lafu. Njara, yone kasemu. Njara, njara na lafu. Njara, yone kasemu.
Imba legend ale wafuka muli loko nishipari chusu. Ungali levu wa jambamu pamona matusi. Mavupimba japamine iwe wafika. Sekula meso pene kunja kukalipa fipa. Zina mulavu kwa majifu kwa njanjala. Wachitadi gili tulelo pamine watuala. Lavu na njela vina siyo yendelana. Uli mulavu kwa magai ukwaya. Ako mkandala magai isamu konda. Wakonda wakonda pamanje wana siyo konda. Lavu na njela apasima nipanga. Nilimbe narimba kwa mana esa fakanga. Lavu na njela nisema tulisingo. Uli mchi kwa tiko mani free to mingo. Kukonda ndalama na waji wa maseti. Wakutepu na obati futi valila maseti.
Angena mchikondi na imputi stomaki kero. Angena mulavu na imputi stomaki kero. Eteche wa mani didira mashoni na futu muka mwaile. Wajua chini chikondi kasi ni njara, yeah.
Jala
jala
na
DeadHouseNambia.com.